wachai wembaya, tuliwaona wamara. Kumbe hawafai kunywesha kikombe cha uchungu na maumivu makali. Wakachukua nafsi zetu wakazigonga misumari. Walitunywesha kikombe cha uchungu na maumivu makali. Wakatwa nafsi zetu wakazigonga misumari. Sasa wameyakanyaga, wacha Mungu washughulike nao. Wamevafanya, wacha mbingu zihangaike nao. Wameyakanyaga, wacha Mungu washughulike nao. Wamevafanya, wacha mbingu zishughulike nao. Kama baya baya, wacha iwe baya. Kama baya baya, wacha iwe baya. Tulitenda mema, wakatulipa mabaya. Kama baya baya, wacha iwe baya. Tulitenda mema, wakatulipa mabaya. Sasa wameyakanyaga, wacha Mungu wahangaike nao. Wameyavavanya, wacha mbingu zishughulike.
Kiganja kimeandika, fukuza upesi, mkono umeandika. Fukuza upesi, kwenye mawe kimeandika. Fukuza upesi, ukutani kimeandika. Watoke upesi, ofisini kimeandika. Rarua upesi, kwa wafame kimeandika. Komesha kabisa, kwa wakuu kimeandika. Rarua upesi, kwa wenye nguvu kimeandika. Komesha kabisa.
Wapigwe, wakose nafasi. Wapigwe, wapigwe, waweka mafisi. Wapigwe, wapigwe, wakose nafasi. Kanyaga, 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 kanyaga. One, two, three. Kanyaga, 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 kanyaga. Twende sasa. Kanyaga, 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 kanyaga. Kanyaga, 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 kanyaga.
Kanyaga, 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 kanyaga,
hey, kanyaga,
twende kulia,
kanyaga.